gold.
See money on the track.
Oh, Leo Kama Kama Sutra Mama.
Kama Sutra.
A Kama 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 Sutra Mama. Yeah, 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 yeah.
So many things I want to do to you, my baby. Yeah. Na siri zako misita toboa.
Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina bebeta. Light the fire, mina bebeta. Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina bebeta. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama sutra mama.
Leo ni mahaba na kupatia.
Usha washa nare, hanja mkare. Leo michuano kiro jamila.
Nasi mare mare, hibe ikale. Kashpa damu na kubalika.
Mboga juu ya meza, teleza kimurenda. Washa udi na gadhalika. Vanessa, I got something to make you wetter. Baby let me kiss you better. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama 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 sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra. Mapenzi ya kiuni yanimaliza. Kiuno kama nyigu baby punguza. Nisha kubali wanafunzi wewe profesa wa kama sutra.
Mapenzi ya kihuni menipachika. Kiuno kama nyigu baby tulia.